mawazo yako mwenza konomia. Yeah, malkia wema. Napenda ama kiki mani ochi. Napenda sana kwa kisioni sisi kitu kwa viwanya. Cheza na mna hii jocholi nyomba namba mbona unipigi. Vanessa vimari na mimi sina pesa. Na mzimi ya pesa na miso mjanji pipi ya tanipenda. Wapabonge la tembo ila anapenda mabisho. Kama nitamona sem yeah. Shishi nitamparo. Faima, na changanywa na taina. Nampenda Zarina. Kwa beta na changanya Esma kimwanya Harima Tena nyange itabidi nijipange nimpate. Nilishada tana mange. Na uliwa pindi pate nimpate. Na wakana sanje African princess nandie. Mami te baby Fifi nini ni kufanyie.
My African lady, pini mwite baby. My African lady, pini mwite baby. My African lady, pini mwite baby. My African lady, pini mwite baby.
DJ Signori, macho kama unanita mama. Kubemeleze na gita. Uwe mpore kama mawasama. Yeah. Kasori kama lulu diva. Ipsika jana shinura sinura. Uwe naniniza Eka wastara mama ashura. Napenda diva. Sauti tu mimi hoya Ati rangi Afrika. Washa msafari siko Najume kuiva. Baby toke na kota gandotoni. Nampenda Zabibu Kiba. Lile tuna la peponi.
My African lady,
hey, hey, yeah.
Pini mwite baby,
hey, hey, yeah.
My African lady,
hey, hey, yeah.
Pini mwite baby,
hey, hey, yeah.
My African lady,
hey, hey, yeah.